jibu. Kivuli cha mzabibu, mama penzi la koli na nipa starehe, leo nimepata majibu. Tunda tule taratibu. Yali nichosha, nikayaweka kando.
Siwe